Unit 18. Some letters have arrived.
Barua zimewasili.
Dialogue. Alison and John have been home from Africa for several months. Thecla, a niece of Francis, is staying with them. They've decided to speak Swahili on alternate days during her visit, and today is a Swahili day. Some letters have just been delivered.
Barua zimewasili.
Vizuri. Zilete hapa. Tupo hapa jikoni.
Ni barua zetu au zako? Mbili ni air form. Nimeandikiwa moja tu. Air form nyingine ni yenu. Pamoja na bahasha hizi tatu za kawaida.
Imetoka kwa Mohamed. Kumbe, alibandika stempu nyingi mno.
She opens the letter and starts reading it to herself.
Soma kwa sauti.
Haya, sikiliza. Wapendwa ndugu, salamu nyingi zitokazo kwetu. Na baada ya wingi wa salamu, natumaini nyote hamjambo hapo nyumbani. Mama hajambo sana. Bado anashona nguo. Japokuwa mzee, lakini ana nguvu. Anawasalimu. Habari zetu ni hivi. Nimeachilia mbali kazi ya benki. Siku hizi ninashughulikia kazi ya duka la baba. Naye baba amestaafu kwa ajili ya udhaifu wake baada ya ugonjwa. Alishikika vibaya, hata hakuweza kufunga. Tena amezeeka. Ana wasaidizi wema dukani, lakini hawaelewi kinaganaga mambo ya bidhaa ziingiazo toka nje. Yaani uingizaji. Baba aliona bora nichukue madaraka. Siku hizi nipo dukani, siku nenda siku rudi. Wateja sasa wameongezeka. Kwa ufupi, mimi ni mfanya biashara halisi. Juzi nilikutana na kijana mmoja Marekani. Anafahamiana na Francis, rafiki yenu. Anasema Kiswahili vizuri sana. Kana kwamba ni mwenyeji. Huyo kijana amesoma chuo kikuu cha Nairobi. Tena amekizuru chuo kikuu hapa kwa ajili ya utafiti wake. Ataondoka wiki ijayo. Kabla hajarudi Marekani, atakizuru chuo kikuu cha Cardiff. Nimempa anwani yenu na namba ya simu. Kwa hisani yenu, msaidieni kadiri mwezavyo. Sina zaidi. Mimi na familia yangu tuwatakia salamu za heri kwa Krismasi na baraka ya mwaka mpya. Wasalam. Ndimi rafiki yenu, Mohamed.
Here's a question in Swahili for you to answer.
Mohamed anafanya kazi gani siku hizi?
Anafanya kazi ya duka.
Dialogue.
Inaonekana hatimaye Mohamed atakuwa milionea.
Na wewe umepokea barua ya kupendeza?
Ndiyo, imetoka kwa mjomba.
Francis?
Ndiyo, amenipongeza kwa kufaulu mtihani. Tena ametoa habari za nyumbani. Aidha, amewaandikia ujumbe mfupi. Wapendwa marafiki, salamu za heri na fanaka ziwafikie hapo mlipo. Sisi huku kuna joto jingi sana. Marekani mmoja atawasili Heathrow tarehe 16. Ni yule ambaye alinizuru zamani chuoni. Nikampeleka kuwatembelea wazee sehemu za kusini. Ni kijana mwema. Nimempa namba ya simu yenu. Iwapo atawapigia simu, msaidieni kadiri mwezavyo. Hajui mtu yeyote Uingereza. Jina lake Steve Robinson. Kesho nitakwenda kwa wazee niangalie marekebisho. Wakati wa masika, shamba, ghala na nyumba ya nyanya vilikuwa vimeharibika. Sina zaidi. Nisije nikachelewa kwenda posta. Wasalam. Francis.
Ni tarehe gani leo?
Tarehe 16.
Here's a question in Swahili for you to answer.
Ni nani ambaye atawasili Heathrow tarehe 16?
Ni Steve Robinson ambaye atawasili Heathrow tarehe 16.
When you've done exercise 3 and 4, try these sentences in Swahili. What would you say to a group of children to get them to listen to you?
Sikilizeni watoto.
How would you say, cows graze on grass?
Ng'ombe hulisha majani.
How would you say to someone, we should be quiet because of the baby?
Afadhali tunyamaze, sababu ya mtoto.
How would you explain that Adam and Steve didn't get a chance to swim that day they went to Otamu?
Adam na Steve hawakupata nafasi kuogelea siku ile ya kwenda Otamu.
How would you say they've got their best clothes on today?
Wamevalia leo.
Look at the information about greetings. The last one is an all-purpose way of wishing people well. How would you wish someone all the best?
Nakutakia kila la kheri.
How would you say this to more than one person?
Nawatakia kila la kheri.
This is the end of the recorded material. We hope you've enjoyed listening and learning with Teach Yourself Swahili.
Kwaheri!